You waiting on me? Less man. Huh? Tatizo ni moyo, sisingisie nyota moyo na mamuzi mawili, usiseme unasita moyo unafata vile we unavotaka na kuna muda unavotaka moyo we utafata moyo ukidunda kila kitu kinakwenda moyo ndo nachukia pia moyo ndo napenda moyo unasababisha pressure kushuka kupanda moyo usipodunda hata damu itaganda moyo kwenye mwili moyo ndo unafanya kazi moyo ndo natunza siri moyo ndo natoa lazi moyo ndo naruhusu hisia zote za mapenzi ukishindana na moyo moyo utakupa malazi wahenga waliponena hawakukosea waliponena kuwa moyo moyo hauna spare usimone kila mtu mzuri unaweza kumpatia utajutia maana ngine ukiwapa watauchezea moyo.